Bananga batamanyi tuse Obuna kunange wendi mubungi Yagala kuruno tule wagumuto nyaga Zindyo kensumrule byange Kapozi kange nange wenka sokera wabuze Abasajja nange bannemyo kuyiga Ojana omusima bambi n'olage kwano Omusajja mama tabifaako ebyo Bwofuna olubuto beera mu kabitolabwa Naye nno nange byenda byembirabi Bambi ddala nali mwerere bweyereyere naye nnyaba obutamanya ntuuku Mukama Katonda akikkiriza ne nkituukako somero nesala magazine nange nenemwa nonyeyo omusajja fumbirweko nange nze mpitweko n'omukyala mama w'omaka bandabira omusajja w'okufumbirwa nze nesala magazine mugana ani nayo wango wenkiso bambi ngoli omwana mwagala nnyo nazira ku mayike nga mubiita bwalina butamanya singa kati ndi mujja bugenyi bwansanafaawo obutalaga awo nno wenfunirayo olubuto nange olwenkiso Olumbo nyabonyeza nze Muli mpulira nenyidwa Kubawe netulako nkaba Bambi ddala nali mwerere Naye nnyaba obutamanya ntuuku Mukama Katonda akikkiriza ne nkituukako Musajja mwendowoleza okwegaana olubuto Mazima omwana mbadde mwagala Nayeze webituuse kati atuuse wanyira Kuba nasooka n'ensogombiza Anti eyakalufu n'omumanyi bw'atinka Enjo y'ebirungi n'abireeta Naye nno ku nkomerero nnyabo ne yeefuula Kole ntya bannange n'emmere tekyaliika Ebirowoozo bingi maama bye nnina Ebyali ebyababiriika kati bidasanze Mukama yandinyambye n'emponi ekibambulira Sabia che china di fuade baru e donda. Menda bolira bawara bacha kajaba tu mwena mwako miyemi kwani jena.